cappuccino, cappuccino, il cappuccino tena, cino tena, cino tena, ni cino tena, cino tena. You're my sweetie, sana jana kupenda wewe, chukuni peleko baby, yeah baby, come to Chino. I gotta lick your neck, gonna eat you. Ah.
Tunajua na kupenda, niki kuchanwe ni chanwe. Sindanganyo na nipenda, na nikuwa kwangori wengi engi. Tumekuwa pamoja kwa shida, bwana ikiwa maziwa nikuwa chilie. Chino atakuwa star, baby endelea kuaminia. Hakuna kitu ni bamba, kama chana na jua biblia. Chino mi ukwa gangsta, lakini ukini achana ezalia. Tulize mbona nimenyamaza, niwe baby ninafikiria. Baby, you always in my mind, always, always in my mind. Always in my mind, baby, always in my mind.
Sweetie,
always in my mind, baby, always, always,
sweetie,
always.
Sweetie,
yake kuwa tamu, na penla kinipikia chapu.
Chapu,
chino ako in life, kwa ready kwenda rurashio. Mapenzi neza isha, but tusaidiane kule ya lil chino.
Saidiane.
Kila kitu itakuwa easy, with prayers na blessings za mwokoro. Na siati tukiko sana, nisikia stories etu kwa kila radio. Mwana umke ni akili, fala ndo tafuta makalio.
Nifala.
Mi upenda kiwa happy, juu smile yake ukuwa sexy.
Sexy.
Ana treat kama toy, nafanya na do vitu za kishenzi. Anajua kuwa in your ways, anafanya come living na Blakey. Yeah, you support talent yangu, na nishow baby si waifunga breaky. She's got fear ring, yeah, uchituma na bado ni keki. Baby, you always in my mind, always, always in my mind.
My sweetie,
always in my mind, baby, always in my mind.
My sweetie,
always in my mind, baby, always, always, always.
My baby,
unataka nini baby, kubaye nini, kushike wapi, ndio usikie fikiri, nikuchumu wapi, nikupeleke wapi, napendo kilamba, nisikie fikiri.